Sometimes they go singles, sometimes they na baby with you, sometimes they pony but too. Sometimes they go lindo, sometimes they go window, you just give me no pendo live or simple too. Tonight, Zaku chat, tona panga make a cat, yeah, mambo yawe safi safi. Kumbea, sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na usinisemeshe. Nita mwingine tokena, mwingine tokena, usinipe mwingine tokena tu. Ndo maana jioni naona kiza, akienda bafu tu anajimaliza. Yeah, anaofia sijumizwa, maana tabu tu mapenzi yanaumiza. Mkianza tu kuchat, mnapanga mikakati, yeah, mambo yawe safi safi. Mkipeana pale kati tu zinaanza haraka. Sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na usinisemeshe. Akia Mungu sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi na sina mudi na usinisemeshe. Sina mudi Killer.